అత్తమోల్తన్ కబజంతోత హోర్గఫ్తోత సగలే అమెరికా సగలేన్ అమెరికా సాటలైటి ఇథియోసాతిన్ టెలివిజియోనాన్ మేత్ర బాండి దిగ్డమిలం దిగ్డమిషని సొడ్డోమితో కుర్రత్తమ్మో గమరాడియోన్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకల్లత్తిన్ సగంతాతం సాస్ జల్కవేజ్రా ఇథోతిస్త సొడ్డోం వరకుమలమా దిగ్డమిలమ కేసుమేసితుం కేసన్ సూచువే హోరాతి సగంతా కెన్యార్ఆ కేసత్ గబాసాలే బియ్యాఫ్నాన్ను అడ్డుయార్రాను డక్కబన్ ఏసినా ሆንጌን ሶማሊያ ሙደት ኡመተ ቢየቲ ወለካ ሚሊዮና ታው ገርጋር ሳከኤገቱ ታስሴ ጅራ ከባሳ መቅድሽ ወራኑ ጠቀበይ ድሬ ዲሞክራሲ ከነራ ኬሰብ መሪ ቢዮሌ ሳ ኢትዮጵያ ላክሱን ኬስማ ዱብስኔ ጅራ ኦዱ አዱኛ ገረዛን ነትን ስንደበስ
አተሞልተን ከበጀም ቶታ ዳውት ቶታ ደግ ፎቶታ ኬኛ ኦዱን ሮቢያ ራፍቀም ንኩኖ ኮሬን ሃጃላ ካን መነመሬ ሴነተ ዩናይትድ ስቴትስ ማተዱሬ ኢትዮጵያ ከሰቲ ነጋፍ ዴሞክራሲ ጀጀቤ ሱጀዱን ውጥኔ ሴራ ሳዲቶ ኮሰገል ሰገል ጀቹን ኤሴረቲ ፎየንሳ አንገቶ ኮገታሲ ሴቦደ ደበርሴጅራ ኩኒስ ሚሴንሶተ ወሊገላ ካን መነመሬን አከረጋሲፋ ሙካን ኤርጋሜዮተው ሴራተ ኤቦውዳፍ መነመሬ ሴራባሱ ብራጫል ማሰገሌ አርገቴ ፕሬዝዳንት ባይደንን መለቴ ፈሙቀባ ረኮ ኢትዮጵያ ከሳፍሩ ፉጥኔ ሴራኩን ንበርባቺ ሰከጀደን ለሚወን ኢትዮጵያ እንደጠለተ ኢትዮጵያ ቀበን መነመሬ ቢየቲ ዱረቲሪሩዳን ደገሰ ቀበን እብሱን ውጥኔን ኩን አከረጋሲ ፈሙፍ ጋፈተን ከመካኔንሞ ኡጉሪ ውጥኔ ከነከሰጁ ወልትቡኢንሰ ኢትዮጵያ ከሳፍሩ መና ሐዋሰ ቢየቲ ረኮ አመጅሩ ጫላፍ ሳጥላ ከነንጀደን ለሚወን ኢትዮጵያ ፍደጠለተ ኢትዮጵያ ታአን ከሌሰ ሂሪረ ሞርሚ በአኒሩ ውጥኔን ሴራ ኮሬ ሃጃ አላ ከንሴነታ ደበርሴ ሰዲ ቶኮ ሰገል ሰገል የሮዱ ራፍ ከዲያት ባቲ ሰዳ ሰደር ቤዮተው ሳንጭነትሞ ኤችአር ጃአ ጃአ 00 ከጀደም ከን ኢትዮጵያ ከሰት ተዝገቢ ነጋፍ ዴሞክራሲ ቡሱፍ ጀቸ ከንያቴ ያዲ ሙርቲ መነመሬ ሴራ ባሱን ያቴ ኮሬን ሃጃ አላ ከይላሉፍ ኤርገሜጅራ ሳውዲ አረቢያ ከሰት ታለረክሳተ ከሰ ከቱራል ለሚወን ኢትዮጵያ ገረብየ ሳንት ዴቢኡ ሐረኤ ገለኒ ጅሩ አረገናማ ድባ ፍሪስ ተገልተም ከዴቢያ ነውተው ባቲሌ ዱፋን ኩደቶኮ ከሰት ለሚወን ኢትዮጵያ ኩመ ድበቶኮ ጫላ ዴቢሱፍ ካሮር ፈሙሳ ሞቱማን ኢትዮጵያ በክሴጅራ ወር ሐረ ገረብየ ኦፊት ዴቢያን ከሳ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ከን ሐሶፍ ሲስ ያከጀደኒት መነህጣ ሳውዲ ከሰት ሐላሃማ ደበርሱ ሳኒፊ አመዩ ለሚወን ኢትዮጵያ ሄዱን ጅሬኛ ካረክሳተ ኤከሳ ከጅረን ኢፍሰኒሩ ሞቱማንስ ዴቢ ሀተተማ ከከን ከንጋፈተን ዮተው ወጂኒ ለሚወን ገረብየ ትዴብሱኩን አዳኒቱን ጭቲን ከንገገ ፈሙተው ዱብሂማን ሚኒስትሪ ደንታ አላ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢፍሰኒጅሩ ባቲሌ ሀንገቶ ቁድረስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ለሚወንሳ ኩማ አፍርተሚ ለማጫላ ገረብያት ዴቢሱሳ ኢፍሰኔጅራ ኮሬን ፈኖ ዲማ ከነዱኛ ጠለቶተ ትግራይ ከነም ቡልቺሰናኖ አፋር አብአላ ራቡቃኒ ገረሰማራፊ አብደረቲ ጎዳነኒ ቱራን ኩማ ኩደጃ ጫለኒፍ ደገሳ ዳዳ ከኑሳ በክሴጅራ ኮሬፈኖ ዲማ አዱኛ ፍትጋፈተምቱ ቁንነምቲው መታከታን ፋጢማ ሰተር ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ አከይብሰኒቲ ከነን ጎዳነን ኩን ረሄዱን አለቶተ ትግራይ ሰማራ ከሰ ከጅራን ከነን ኩማ ሰገልታኒፍ ከና ከጅራን አፍደረ ከሰትስ ቡቃቶተ ኩማ ቶርባ ድበሻንታኒፍ ኛተባቲ ቶኮፍ ሳንገው ዴስኔ ጅራጀደን ከነመለስ ሜሻሌ መነከሳ ትገርጋረመንስ ከነሙ ዱበተኒጅሩ ገመብራን ሚአወል አንሰፈያ ፊሸቲ ደተቀበን መቀሌ ከሰ ከጅሩ ሆስፒታላይ ደሪፍ ከነሙ ሳፊ ኩኒስ ወልወራን ሰረቲ ከንመዳአን ድበሰዲፊ ዱኩሰቶተ ከነምብሮ ኢባ አፍሪፍ ተጃጅሉ አከደንደው ኢብሰሜጅራ በለሊ ጠያራ ገረ መቀሌ ትታሲፈ ሙትፉፉ ሳፊ ሃንገ ዮና ኤሮ ዲግደሚሽን ደደቢኡ አከስመስ መቀሌን አለቲ ናኖ ጅረንትስ ሜሻ አርካን ኢቡን ቢሻም መድሲሱ ቶርባተሚ ቶርባ ዳቡዳን ሆጂጀል ቀብሲሱን ኢብሰሜጅራ ኩኒሳዶሊ ለፈዴራቱ እንደሚ ዴኛት ቢሻን አከ አርገተን ገርጋሬ ረጀደሜር ቡልቺሰናኖ አማራ ከሰትስ ሜሻ ወልፈካታን አፍርተሚ ሰገል ዳቡዳን ወጀተማ ከጅሩ ተኡካን ኢፍሰን ሴተር ኬሚካል ቢሻን ቁልቁሌሱስ ከነሙ ዱበተን መጋላ ባቲ ፊ ሃይቄ ፊሞ ጀነሬተር ከነሙ Afar, Somali, Oromia keessattimmoo beledaalee miliyoona 1.1 ta'aniif tallaaliin kennamuunsaa ibsamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Iraan meeshaan nukileeraa akka hin arganne gochuuf malli gaariin waliigaltee nukileera Iraan isa bara 2015 keessa tolfame jajjabeessu akka ta'e ministeerri haajaalaa Ameerikaa Antoni Bilinken hoogganoota Israa'elii fi kan biyyoota naannoo galoo galaanaa irra deebi'anii amansiisuuf hojjetaa jiru. Yuunaayitid Isteets weerara Raashaan Yukireen irratti gaggeessaa jirtu irratti ennaa xiyyaafattee jirtutti Bilinken maaliif giddugaleessa bahaa fi Afrikaa kaabaa akka daawwatan sababaa qaban ennaa ibsan.
This is a part of the world where the United States has vital interests and some of our closest friends.
Kutaa addunyaa kan United States fedhii akkaan barbaachisaa irraa qabdu akkasumas hiriyoonni keenya kan baay'ee nutti hidhata qaban keessatti argamu waan ta'eef United States kutaa kana keessatti hojjechuu akkasumas hariiroo jiru jajjabeessuuf itti fufna. Kunis tasgabbii giddugaleessa bahaa fi Ameerikaa keessatti tasgabbii buusuudhaaf dhimma ijoodha.
Kana malees jedhan Bilinken rakkoo yeroo dheeraaf ture irratti jijjiirama argamsiisuuf carraa uummata keenyaa jiru bal'isuuf kana waliinis masaraan Kireemlin waraana gaggeessaa jiru xumura tolchuu irratti qiyyaafachuun itti fufnaa jedhaniiru. Bilinken kibxata kaleessaa Morokoo kan daawwatan yoo ta'u achittis Abudaabii fi gonfoo mootii dhaaluuf ka jiran Mohaammed bin Ziyaad Al-Nahyaan waliin wal arganiiru. Hayyuun tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti weerara Raashaan gaggeessitu kanaan kutaan Afrikaa kaabaa addumatti kufaatiin diinagdee isa mudachuuf jira. Nama fannisanii ajjeesuun yakka jibbaa ka sadarkaa federaalaa ta'ee akka laalamuuf pirezidaant Joo Baayiden seera dhiyaate mallatteessanii jiru. Seerri kun yeroo jalqabaaf ega dhiyaate waggaa 100 caalaa booda murtii argachuun isaa ibsameera. Dargaggeessi gurraachaa tokko dubartii adii irratti foorichee yookaan siikse jedhamuudhaan yakkamee kan ajjeefame yoo ta'u seerri amma ba'ees maqaa dargaggeessa yeroo sana ajjeefame Emmett Till jedhamuun moggaafameera. Kunis baatii bonaa kan bara 1955 Mississippii keessatti kan ajjeefame yoo ta'u bara mirga sibiilotaaf qabsaa'amu sana keessatti mufannaa guddaa hordofsiisee ture. Pirezidaant Baayiden kibxata kaleessaa haasawaa dhageessaniin gurraachota irratti ajjeechaan hokkaraan guutame gaggeessuun doorsisanii akka isaan ba'anii sagalee hin laanne taasisuufii jedhan.
Lynching was pure terror. To enforce the lie that not everyone belongs in America, not everyone is created equal. Terror to systematically undermine hard-fought civil rights.
Fannisani ajjeesuun soror keessummaa ifa gala. Lammiiwwan Ameerikaa keessa jiran walqixxee miti soba jedhu ittiin hojiirraa oolfamu. Kanneen yakka hin qabne dhiirota dubartootaa fi ijoolleetu mukatti fannifama. Ni gubamu. Bishaan keessa dhidhimsamu akkasumas qaama dhaluu isaaniitu sangoomsoma. Kan yakka isaanitti fudhatamee filannoo fi sagalee kennuu yaalu mana barnootaa deemuu yaalu hojii daldalaa mataa ofii qabaachuu yaaluu fi wangeela lallabuu yaaluyyuu ture. Gurraachota ta'uu isaaniitiif qofa akka ajjeechaa raawwatanitti fi akka dhukaasaniitii fi akka nama saamanitti yakkaman.
Dhiira dubartootaaf ijoollee nagaa mukarratti funyoon fannisanii ajjeesuun reeffa isaanii guban bishaan keessa buusan kolaasan ka jedhan Baayiden sagalee akka hin laanne mana barnootaas akka hin seenne hojii dhuunfaa ofiis akka hin qabaanne dhorkuu fi akka macaafa qulqulluu hin lallabne taasisan jedhan. Kana malees sobaan nama ajjeesan meeshaa waraanaa qabatanii jiran akkasumas saaminta gaggeessan jechuun isaanii yakkuun gurraacha waan ta'aniif qofaa jedhu Baayiden. Gurraacha bara 1955 ajjeefame Emmett Till fira tokkittiin ni qabu luba Wheeler Parker dhimmi kun fiixaan ba'uusaaf gammachuu qaban ibsan.
Participation that they got speaks volume. It's their role model mentors for the rest of the country. The number of people we have in America, they set a standard and they're going to A lot of people are being.
Wo gota di baoli fi America andira turte. Agarte kumatan sayu abaye dubata garu amma seri kun ragas fa mejra. President ci malatte sejra. Kamala Harris fi kanem bron aka Bob Rush wurde esen hojisan hojjetaniti gammaden jira.
Seri harabe kun jibban kan kae shiran fannisani ajjesun yookaan miidhaa qaamaa jabaa qaqqabsiisu akka yakkaatti ilaala. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kurna sadan darbaniif Somaaliyaan hongee hamtuun ishee mudatee jira. Ummanni walakkaa miliyoonaa ol ta'u bishaaniif nyaata akkaan isaan barbaachisa. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti jalqaba ji'a kanaa kutaaleen biyyattii tokko tokko yeroo dhiyootti beelli isaan mudachuu danda'a. Ahmed Mahammadu Maqdishoo irraa gabaasee kunooti.
Naannoon gaanfa Afrikaa hongeen dhahamaa waan jiruuf beeladaan hedduun daa'imman qaamni isaanii dadhabeef gaggaarsa walitti hin cinne gaafachuun Somaaliyaaf waan baratame ta'ee jira. Tokkummaan mootummootaa gama isaan namoonni miliyoona 7.7 hedamu yookaan walakkaan uummatichaa waggaa kana beela hamaaf saaxilamaniiru jedha. Simoon Nyaabwangee Somaaliyaatti daayireektar dhaabbata World Vision.
The scan is very serious. I was in Dolo and the Juba River, which is a permanent river and a very.
Hedduu yaaddessaadha. Laga dhaabbataa ta'e Doloo fi Jubaa keessan ture. Laga baay'ee guddaa biyyattii keessa isa guddaadha. Gogee jira. Kunis waggaa lamaaf roobni ga'an jiraachuu dhabuu isaatiin kan ka'e. Bara 2019 yabala aadaadhaan itti gargaaramaniin laga Jubaa ce'e. Guutuu ture. Haala kanaan gogee arguun rifaasisaadha. Ummanni dhugumatti dararamuu isaatiif mallattoodha.
Hongeef walitti bu'iinsa kana dura mudateen uummanni miliyoona 3 hedamu biyya ofii keessatti qeerraa godaane. Somaaliyaa keessaa haala kana furuuf gargaarsa arjoomtoota hanqachaa dhufuu isaatiin namoonni itti dabalaa qeerraa buqqa'uuf saaxilamanii jiru.
Now in terms of the actual numbers, when you look at last month and you look at this month, 3.2 people last month were in need of food.
Ennaalaaltu. Ja darbe ummata miliyoonii 3,200 gargaarsa midhaan nyaataa kan hatattamaa isa barbaachisaa ture. Amma garuu ummata miliyoonii 4,300 ja tokko keessatti ummata miliyoonii 1,100 rakkoo wabii nyaataa keessa seene. Kanaaf haalli isaa hamma kana hamaa ta'uu mul'isa.
Daangessu naannoo Geedoo keessaa hanqina nyaataaf bishaaniin namni du'uun gabaasamee jira. Aangawoonni naannoof dhaaboliin gargaarsa rakkoo jiru hanqisuuf yaalaa jiran. Ibrahim Guleed Adan, Komishinara Konyaa Elwaakiiti.
Haa waan haqiijiyay anaa babbaala ka mid ah anaa haqiijiyay in qof shan qof ay gaajiyaan.
Konyaa Elwaak keessaa namoonni shan beelaaf dheebuun duu isaanii mirkaneeffadheen jira. Kanneen du'anis ijoollee lamaaf ga'eessota 3. Hanqina bishaaniitiin dhala namaaf beelada rakkoon ga'aa jira jedhan. Namoonni bishaan lagaa waraabbachuuf dugda harreef gaalaatti gargaaramu. Harreef gaaloon nama du'aniiru. Beeladaalee dhiisii namni waan nyaatu qabu.
Qonnaan bultoonni qe'ee isaanii dhiisanii deemuuf waan dirqamaniif jecha wabiin nyaataa Somaaliyaa keessa hammaachuu mala. Hasan Elmii Hasan hongeen jireenya isaanii dhiisanii akka deeman dirquu isaa dura dugdee magaalaa Baladweynitti kan argamu. Qoqaanii keessaa qonnaan bulaa turan.
Haddaan waan kasoo tagay dhankay baadiyyaha maadaama wabiigii nu eber yahay. Marka waxay danta nugu kaliftay inaan kasoo carar.
Amma lageennaa gogu baadiyyaa dhiiseen bay jedhan. Jireenyi koo kana dura qonnaa irratti waan hundaa'eef qonnaan immoo oomisha kennu waan dideef haalli isaa baadiyyaa dhabaqadhee qonnaa dhiisuudhaan mala jireenyaa ka biraa barbaaduudhaaf na dirqisiise. Amma magaalaatti galeen hojjetaa hojii ijaarsa manaa ta'een jira.
Mootummaan Somaaliyaa eenyu hongee hamaan uummata biyyatti dhibbarraa harka 80 hanga ta'u miidhe jechuudhaan labsii yeroo hatattamaa labsee jira. Erga sanaa qabee haallisaa hammaatee jira. Tokkummaan mootummoota 7 kan Umani kuma ibbatan baqeera godanusa beksise. Akkuma hongeen ammaataa deemin lammiiwwan Somaaliyaa ni beelofna sodaa jedhu qabu. Bara 2011 keessa beelli namoota 250,000 olii ajjeesu miliyoonaan kan lakkaa'amu qeerraa akka buqqaan dirqisiise. Yaali qindoomi ka mootummaa Somaaliyaaf hawaasa addunyaatiin bara 2017 keessa beelli akka hin dhaqqabne kan itti fame yoo ta'u balaa waggaa kana mudate ittisuufillee yaali wal fakkaatu barbaachisa.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbanii Dirree Dimokiraasiitti ceena. Qophiin Dirree Dimokiraasii har'aa waa'ee yaada marii biyyoolessaaf waa'ee yaada dhugaaf araaraa irratti marii taasifame. Jiraataan magaalaa London kata'an obbo Dibaabaa Tasfaayee qorataaf ogeessa dhimmoota nageenyaa araaraaf walitti bu'iinsa hiikuuti. Obbo Dibaabaan marii biyyoolessaa jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegalu.
National dialogue yookiin immoo mariin biyyoolessaa yookiin biyya tokko hawaasa tokko jechuun rakkina jiru irratti mari'atanii dialogue jechuun marii jechuudha. To converse with one another. Namoonni hawaasni biyyi marii mari'ata jechuudha. Marii mari'achuun kun waa lama of keessaa qaba. Waa lamaaf tokko dhiphaadha. Naaroo jedhamee lafa kaa'ama. Naaroo objective jechuun dhiphaadha. Waan dhiphaadha. Waan dhiphaan kun waa tokko lama irratti xiyyeeffachuu mala. Yookiin konstitushiniitu heera biyya tokkootu rakkina qaba maqaa ta'uuf, hudhaa maqaa qabuuf isa sana hiikkannase jedhu isa kana irratti mareen kun walii galamee isa kana fooyyeeffannaa jedhamee naaro yookiin immoo dhiphaadha kun objektiiviinsaa galmisa. Yookiin immoo security arrangement wanta gaafa namni wal badiisi baay'een ka'u tokko lolisa kana dhaabanii yeroodhaaf waa godhachuudhaaf naaro. Inni lammaffaan broad objective jedhama. Broad objective jechuun bu'uurumaan siyaasa biyya sana keessa jiru jijjiiramu fundamental political change jedhama. Bu'uurumaa dubbiinuma jiru kana waggaa 1,150,000 isa kana furanna jedhee broadly kutatanii ka'u jechuudha. Truth and reconciliation rakkinatu biyya tokko keessatti dhalate namni wal nyaatee wal fixeeroo baay'eedha waan baay'ee wal godhee namoonni stakeholder achi keessatti qooda fudhatan dhufanii confess yookiin immoo dhufanii himatanii amananii dhugaa kana wal godhatanii hiifama walii godhanii wal amantaa irratti waan uumame dhugaa irratti waan uumame kanaaf truth and reconciliation dhugaa jiru etuun hambisiin himatanii madaa jiru eelaa jiru kana furmaatatti furachuu jechuudha. National dialogue garuu gara sanatti si geessa.
Yaanni amma mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse kun ini mari diyole saje de motuman Ethiopia ye etti de majiru kuni kuma sene dubane commission ni avera etti de majiru rajere etti galli sammo nagenya biye sana kesa bus fidani busani gudina biye sana amerika ne su daje akka yada motuma kanati kimilka jettani yadu yo kimilka atae akamiti yo mumilka undanda utae malif
galatomi gafi mufti sada kon gafi bu urati ila galqaba marin bi yole sakun wanin ni guddano jechun irajirato trust building sajedamu ama wal amanta homu amma mat maqawol amanta nin jiranef wal danda'un rakkinata ejira Ethiopia kisatte dal anam gurri dagawna hadagaw wal amanta ratti namni gara gari tidema wal furu dema adimana fabba manayyo dibantan lamayyo wal amanta ratti undayete wato ku jarutika wa wali jinna gadayote wawri wali busiyote wa wali fide wan to ku wangudda wajjetanna lamasa ditane furtane jeeti wal amanta ratti undaye gara wan gocha gari to ku guddinatti deema lafa wal amanta nin jiret wal danda'un nin jiru wal shakkitu jira wal amanta mu maltu barbaachi se wajjette inni guddan authentic communication jedama qulqullummaadan walijin haasa'u walijin uga walittimu waado do facca asi haadu qara caasi moona dabra walittima taanan trusting jedamun nikun wal amanu wan jedamun jiru bu'uura dubbiti kun
amonni addada maajjeu beektonni rakkina wali wal amanta kana wal danda'u wal amanta booddemu wal danda'u abu kana rafi sababa kanta ewu Sena darbe kesa wan ta'e tuwa kina fida isa rati wali ganteni njiru ujeru Nikani Sena roksa chuta Nikani mo Sena darbe roksa chu Nikani mo Sena darbe ho kachu Mada darbe roksa chu Mada darbe ho kachu Rati rakini kenya Jirani dubbatu Nikan Intani kunkananduran tane Jirani madaka bumo madaka nankaba jira isa ratti wali galtetu hinjirre kanatu rakki safida jiru me isinio madadar be dokfachu da fi madadar be hokachu gidduti wallabin sajiru kana akamitu wali tibidun dandama
hordofto ta kenya marin kunin tumramne gafi kanaf kabro da fummo saganta kenya buri ratti debina obo tasfaye dibaba ipsasanif migalataifan
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyyoo afaan Oromoo irratti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Wal waraansa Yemen keessaa furmaanni karaa siyaasaa hunda hirmaachise akka argamuuf Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa gootu itti fufti. Kunis dubartoota, hoogganoota hawaasa siviilii fi gareelee moggaatti qabaman hundumaa kan hirmaachise ta'uu qaba. Jirli adda kan tokkumma motummota Hans Greenbergin mari hunda hirmaachise gaggeessu yaada dhiyaate ni simanna. Kanaaf paartileen hundumtu guutummaatti akka hirmaatan gaafanna. Mariin kun deemsa nageenyaaf caasaa haaraa kan waliigalaa tokkummaa motummootaa qabu beeksisaa jechuudhaan ministiriin dantaa alaa United States Anthony Blinken ibsa baasanii hubachiisanii jiru. Tokkummaa motummootaatti ambaasaaddara Ameerikaa akka ta'an Linda Thomas Greenfield akka hubachiisanitti deemsi nageenyaa fiixaan ba'uuf ilaalchaa fi miidhaa lammiiwwan Yemen waliigalaan qaban hammatamuu qaba. Kunis haqaaf itti gaafatamummaan akka jiraatu gaafachuu ka jedhu dabalachuu qabaa jedhaniiru. Golli nagaa eegumsaa murtii uguraa 2624 jedhame raggaasisuusaa kan simatte United States. Kunis Yemenirra ugura meeshaa waraanaa fi ugura imalaa kaa'amee ture haaressuun kanneen nageenya Yemen keessaaf sodaachisoo ta'an qabeenyaan isaanii akka hin sossone kan uguredha. Biyyoonni miseensa gola nagaa eegumsaa ta'an kana kabajuuf dirqamni akka irra jirus hubachiiseera. Meeshaalee waraanaa seeraan ala Iraan irraa warra Huutii Yemen keessaaf ergamu dhaabsisuun dhimma ilaalchi duraa itti kennamuu qabudha. Meeshaalee akkasii Yemen keessatti wal waraansa ammeessuu qofaaf oolu. Kana malees kutaa sana tasgabbii dhabsiisuuf akkasumas rakkoo lammiiwwan Yemen irra ga'aa jiru daran hammeessaa jedhan Ambaasaaddar Greenfield. Xumura irratti Yemen addunyaa irratti biyya rakkoon gargaarsa dhala namaa guddaan isaan mudate keessa tokko ta'uuf jirti. Kanas dhiyeenya kana hanga wabii nyaataa kan ilaaleen yaaddoo jabaa mudate ragaa ta'eera. Gargaarsa dhala namaa akkaan barbaachisaa ta'e kana dhiyeessuuf United States bitootessa 16 akka labsite doolaara miliyoona 500,000,000 itti dhiyaatu kan laattu ta'uu labsite jirti. Kunis gargaarsa dhala namaa Yemeniif kennamutti dabalata yoo ta'u gargaarsa guddaa akkasii al tokkotti Yemeniif ennaa laatta. Kun ka jalqabaati. Rakkoo Yemen keessaa waggaa 7 dura ega jalqabe as. Isa ammaa kana dabalatee maallaqni United States Yemeniif laatti doolaara biiliyoona 4.5 ga'eera. Gargaarsa dhala namaa Yemen keessatti barbaadamu keessaa harki 30 bitootessa 16 walitti qabame. Arjoomtoonni keessuma kan kutaa sanaa rakkoo gargaarsa dhala namaa Yemen keessaa furuuf maallaqa akka gumaachaniif United States gaafattee jirti. Gargaarsi kun lubbuu uummataa du'arraa oolchuuf rakkoo uummata irra ga'us hanqisuuf waan ta'eef garuu uummata akka gargaarsa eeggataa jiru dhaqqabuu akka qabu biliin kan hubachiisanii jiran. Gargaarsa waliin ga'uuf sochii ta'u keessatti akkasumas gargaarsi namoota karoorfameef akka dhaqqabu gochuun akka danda'amuuf paartileen Yemen keessaa hundumtuu hojii kana gidduu seenuu dhaabuu qabu. Gargaarsi dhala namaa kennamuu qofti hundee rakkoo kanaa furuu hin danda'u. Paartileen walitti bu'iinsa Yemen keessaa harka qaban hundumtuu uummata Yemeniif jecha furmaata gama siyaasaa hunda hirmaachisee fi umrii dheeratu argamsiisuu qabu jechuudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariiti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanumaadha. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, yuutuubii, inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasni irratti oduuwwan haaraa yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree, ogeessa Gulaalaa Viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Itti Gammeetiin kan isin keessummeessan Tuujjibee Horaati. Qophii boonuutiin walitti deebina. Nagaa dhugaa.